exclusive to ZMusicVibes.com.
What time it is?
You know what time it is.
Hustle M for you, we in the beauty, ladies and gentlemen. The beauty, ladies and gentlemen. Yeah, the name is Emmy Roo. The name
Manasseh
is Emmy
presentation.
Roo.
Manasseh presentation.
Listen, listen, get it. Yeah, yeah, listen, yeah. Zina ni Emmy osai bararu. Can respect you, come up a deraru. Yeah, got you soon as even fail a fool. Can you feeling a kakoka baby boo bad? Get your boy na mashoko ya kugeto. Kuno geto wanje batina wa mento. Wanje wa pamulandu wa kubaila. Wana mayo pwes uwa chula finger waila. Yuse ni nkonko nko paka wumba. Ingira tupange ko iwe iya kawunga. Uwaye waye yule na wapunda. Kare kawala la apitire paka punda. I have a dream na nkufye nshile. Nolo nicho kakugeto boy paka nkapishe. Umutu nipe na behavior kama nomu. Tabaishi babambi batira nidobo. Zero semu repo waku Kongo. Noti MK boy indine mupondo. Umupondo pafipondo. Bafana uku kwatu varirira mupando. No respect pambo lilila na nondo. Ziba ziba emini riri kari komando. Noti chivere shiwe tetu undelele. Diwe chape mpuzi amblese mumbelele. Afito fresh tene habivola. Shilila veg bifle tene nine kanivora. Emine pie pie kupyanga wambo na speed venom boy. Piamo before shila saka. Kubo mkaringa nimbush kamurefi. Changalefi mwangale ne guys na hive lafi. Munde kefi mule ntamba feshu wala noku wala body heta umpatefi. Imisepeda kumye sushira china. Sharifu wala na mamaski apata shilanda. Kashalanda shira kandwa mulandu waku kando nomba apa nishi mama. Fishi tunga chulili fima za Zambia. Fishi tunga chulira kwa titaturibana. Jinangene wana manja. Ona mayo manje lose tubu kisha tata. No play no damn ya kawambe. Ona manje chalo changene wanguwe. Beta chinje fema lafi nuwe. Naivi kamu maboko ya bayawe. Shonongo na kukana iwe aiwe. Teti tuende pamo iwe na ine. Ishila kwa tata yesu niwe. Choka munjila nilimu highway. Nachula pafula sana iwe ndekaiwe. Na loko pafula na anide sabude. Yeah. Shonongo shiri uveine. Foko ni futi defu paka ufayu. Yeah. Paka ufayu.